taygeeyeen sheekada iga jiray mahad shamareeron dibba sheega waye adoo shibta iga yiri sheekada iga jiray mahad shamareeron dibba sheega waye adoo shibta iga yiri sheekada iga jiray mahad shamareeron dibba sheega waye adoo shibta iga yiri sheekada iga jiray mahad shamareeron dibba sheega waye qalbigi ya qalbigi qalbigi yaa ku shifaysta
يا رجال